on the boy call me number one. Baresa. Kwanza nimekuwa, nimemachua, mapenzi na yajua, nje ndani ya walimwengu si unayajua. Basi tuombe dua, ona litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby, and I'm out of you today. Cause I love you every day, forever and ever. Ruko jamana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Swede tabasamu usipo, nilipo my boo. Tena, nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, don't nishapenda. Iti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, don't nishapenda. Panda na kushuka, na kuteleza siku anguka. Ma ex mtabaki kunikumbuka, mana round hii sija kurupuka. Nina uhakika, piri kwa keri mefika. Tatu yendo arepika, mira pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipa na mboga. Mahapa ya na mimi nika tunaoga, my baby. And I just wanna make you my baby, and I'm out of you today. Cause I love you every day, forever and ever. Ruku jamana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Swede tabasamu usipo, nilipo my boo. Tena, nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, don't nishapenda. Iti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, don't nishapenda. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, don't nishapenda. Iti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, don't nishapenda.
More vibes at NigerFavorite.com.